Yeah, it's your boy again, Tiger G. Listen, Aluta Emperor. I feel so high. Ni nyingine kama si mapenzi. Nikikuona mina azirai. Unanipa laki bao. Baby, Gucci, Gucci, Gucci. Feel so high, ukini cheki tu maana. Enda out of control when I take shower. Mina taka maji moto, then kukurimamba kimawazo. Which plan do you have, baby? Babe, take shower.
Take shower.
Nimekam na kirova.
Kirova.
Today wanna take you to Masai Mara.
Masai Mara.
Hakuna masaibu we ngara.
Ngara.
Tuafunge wenye viere ere.
Wenye viere ere.
Na wenye wanapenda pere pere.
Wanapenda pere.
Tawabaiya pere mende.
Pere mende.
Unateketeza ka moto.
Moto.
Baby tu. Wanna look at you, at you, at you. I feel crying, crying. Mbona ni kutese tese. Ni ite diamond tucheze teze. Ngoma ngani unapenda tuye kejeje. I feel so high when you look at my eye. Na enda out of control when I take shower. Minataka maji moto, then ku remember kimawazo. Which plan do you have, baby? Cause I just wanna take you home. Unizalie watoi wakuite mom na mi daddy. Tutakuwa happy. Believe me, ni amini. I feel so high, akia nani. Wanna take you home, nyumbani. Ukaone wazazi watafurahi. They call me fries, pendi madem warazi. I feel so high, ni ningine kama si mapenzi. Nikikuona mina zirai. Unanipa laki bao, Gucci. Bobby Gucci, 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 Gucci. Ni wengi wana kucheki uko single. Don't bother, wambia wezi ni mingle. In your love, ayuko vile vile visimple. Your smile uwa inaapia kwa dimple. Na uwa utano, resol. I know, it's the gabino, the bitch.
Purchase your tracks today.
Aluta, emparararara. Aluta. Cheza chini chini, chini chini ma, chini chini, cheza chini chini.